tatawi atonlea, sika nonome tatala. Babilonia fia gan wo sika nonome tata gande. Eyo nuna la katambe wa vakpo nonome tata asia. Subola o glona amesia obe. Nemye se, vu alo, mwela, mikata amia adeta guna nonome tata asia. Amese amesi me wode se siaji ola wa chwe ade jutan lame. Daniel Honlo, Sadrak, Mensik, ple Abednego, gbe, nusia subo subo. Wuglobe, ma wugbagbe la kuenye amesi yiwa subo. Ame ade yide fia lagbo eye ova cho onu. Wuglone ebe, yida tole du siya mensik be wo se oji wawo. Wome subo, sika nyivisi wone wola oke, ogdo ebe yiwa subo ma wugbagbe la.